We wanted to transform education into a national asset, into an instrument we can use for development.
Now, despite increased spending since apartheid ended, many schools are still failing to give kids the education they need to escape poverty.
Welcome to a safe understanding.
A show dedicated to
preparing high schoolers
for life inside higher education.
Hello and welcome on this beautiful Saturday morning on Asifundi Sun, a show dedicated to preparing high school learners for life inside higher education.
Kamalam kim nam pula pula nung sake chon kwa yengen di ane bulis. Di bulis abo was mamele gu radio station lena. Bos mamele gu radio 89.7 FM. Sia bulis ago. Sia bulis ago abas mamele online gu www.roadsmusicradio.co.za. Ika malesho ito Asifundi Sun apu we are preparing high school learners for life inside higher education. Le show ke ine 2 weeks isandokwenziwa kwaye ke njena siyenza ke lesineenjongo zokuba sawukhanyisa on certain issues ezenzekayo on higher education sector kwaye ke sizama ke noveza nezinye izinto anything is born mhlawumbi zenzeka singa-understand ukuba zenze njani kwaye ke namhlanje ohluka ngesho yethu namhlanje sifokase on i-gap year and career opportunities ukuba yintoni le gap year lena ithethwa ngayo kuba siyayibona eMzantsi Afrika ingathi ngoku wonke umntu uthi ophuma kwi-high school athi no ndithathe i-gap year. Sithiye ngoku namhlanje yintoni le gap year kuthethwa ngayo, ingaba ibhekisele phi, kwaye zintoni umntu anozitsho azifunde from uthatha i-gap year. Kwaye ke apha eshowini yethu ke njengesiqhelo ke kuba ke yi-COVID asikwazi ubiza abantu, sikwazi uinvayitha i-guest eshowini nangona iminqweno yethu ingumnqweno wethu lowo umkhulu oba si-invayithe i-guest at least izoexplainela kahle ale gap year, but asikwazi ke. So into esiyenzeleyo ke thina ke sikholekthe i-voice note from abantu abasichazelayo uba yintoni i-gap year kwaye ingabe isiyiswa njani i-gap year kwaye ke sinayo ne-recording from omnye umntu othathe i-gap year yena. Le gap year yakhe wayisebenzisa ukudiscoverish eyona nto apassionate ngayo kwaye ke saniphathele ezo zinto ke mphulaphuli ke. Ungalibali uba yishow lena yethu qala qho from 11 to 12 in the morning on every Saturday, apho ke sizama ukhanyisa on certain educational issues ezaffecta i-students kwaye ke sizama ke noncesana nabo kwezinye zezinto kuba loku siyazi unyaka uphelile kwaye ke banee-choice ezininzi kwaye ke yenye zizathu lena kuthiwa i-gap year ikhona, kuthiwa loku ii-choice zininzi xa seziphuma kwi-high school. So i-gap year iyakhuthazwa ngabanye, abanye bayayigxeka. So ke namhlanje sizawuzama ukhanyisa ngaloo nto into yoba le gap year lena yintoni xa sithetha ngale gap year. So wena mphulaphuli ke uzuhlale nathi, sawuphinde sibuye nje after le break nyana, after yo sibuyile sabuye siyicacise kahle yonke le gap year and career opportunities.
Broadcasting live 24 hours a day, 89.7 FM.
Masiphinde sibulise ke baphulaphuli abasimameleyo apha i-RMR ku 89.7 kwabo basimamele kwi-radio, sibulise nakwabo ke basimamele online ku www.roadsmusicradio.co.za. So ke itopic yethu namhlanje ke nje babe siyichazile sithi ke yi-gap year. So sawuzama uexplaina into yokuba cause baninzi abantu abakhe bathethe nge-gap year but sibe singayi-understand into yokuba xa kuthetha ngele gap le matriculant ingaba ithetha ntoni yena, ingaba mhlawumbi yena zintoni iinjongo zokuba acinge into yoba ayithathe le gap year lena. And a lot of matriculants uyafumaniseka into yokuba akaaplayanga. So kulapho ke le gap year lena ivese ingene khona ngamanye amaxesha, ufumaniseke khange afumane ithuba lo-aplaya because zininzi ii-careers ebenochuza kuzo and ke ngokwezi careers zininzi khange akwazi uyenza i-choice. And ke iSouth Africa kuthiwa yenye ye-countries high dropout rate ye-first years kwi-universities or colleges. Dropout rate lena is between 50 to 60% ngonyaka. So kulapho kufumaniseke uba abafundi khange bafumane chance loba bayiresearche yonke le nto lena uba ingaba le nto yile nto endifuna uyenza na. Ziba khona iziphumo ezintle kwabanye abantu apho ke umntu adiscoverishe i-passion yakhe cause uyenzile i-research. Kwabanye ke i-gap year le nto enza abazali baxhalabe kakhulu into yokuba le gap year lena iyakwazi ufumanise njena ibiqale zii-gap year ibe zii-gap year zilandelanayo iminyaka ubone umntu akasafuni uphinda abuyele esikolweni ngoku. Iye ke loo nto leyo ibachaphazela abazali ekubeni bangathembi into yokuba zele bayithathe i-gap year lena cause abanye ababuyi but abanye bayakwazi ukufumana ii-benefits zoba umntu abuye esikolweni ayenzele into afuna yenza or omnye aziqalele ii-businesses. So i-gap year lo iofarisha ezo opportunities, cingi ngokuba okay ndifuna ukwenza le nto, so ziintoni ezi-required for mna bandenze le nto, because xa ufika euniversity or ecollege akufani nasehigh school ngoku, kulapho ke uyafumaniseka into yokuba izinto uyazenzela apha euniversity, kulapho kufuneka uzimele, kulapho kufuneka uzifundele, kulapho ufumaniseka into yoba akho nomntu oleqa emva kwakho in terms of ii-assignments neeprojekthi, funeka uzenzele ngokwakho and ke funeka ube nguwe ozikhathalelayo. Bakhona abanye, ikhona i-career opportunities ezikhe ziphume kwi-gap year xa usiya online, xhaphakile into ezidibene ne-forex. Njengomnye umfundi apha obesithi ke yena ke uye wathatha i-gap year, but ke ngoku kule gap year yakhe uye wadiscoverish into yokuba no, akafuni ukwenza le into, waphela ejoyina into zo-forex kuba loo zinto zo-forex ngoku seyizizo esiphila ngazo kule mihla lena. Yizizo naxa sesithi sijonga online uxelelwa ngayo into ze-stock markets, into yokuba yile nto i-future ngoku iphana. Lo mfundi yena uye wa-explaina into yokuba i-passion yakhe yale nto i-gap year yakhe yena iye yamlithishela kwintoni.
Igama lam ndinguMoses, ifani yam ndingumdledle, ndayigqibe i-matric yam ngo-2014 ndandifunda eBhayi kolo kwakuthiwa yiCowan High. Kwakumnandi because ndandigqibe i-matric. After that ndathatha i-gap year. The reason ndithatha i-gap year is because of I was not quite sure uba ndifuna ukwenza ntoni the following year. So as much as ndandifuna ukwenza economist but ndandingekho sure ngayo. So I had to ba okay ndithatha i-gap year. Also ne-fees ndandingena-fees ezininzi for uba okay zingandilasta lo nyaka after ndipase i-matric. So I had to also okay ndithatha i-gap year and then ndiqokelele imali or find i-sponsors. So I think that's the reason yandenza ndathatha i-gap year, is because of i-fees, also not sure of ndifuna ukwenza ntoni exactly kangawawunyaka. So I had to ba ndithathe ke ngoku intoni i-gap year. I-trading, ndava nge-trading back in 2012. There was a guy eyayi-trader, essay trader nangoku, called Ref Wayne Refilwe, but waziwa ngoba ngu-Ref Wayne. Yeah, it was 2012. So ndana trading ndaba ngayo on Facebook. He used to talk about trading and then a back ngela xesha ndandingayi understand okay normally trading yazi most abantu if kwenzeka izinto online, so they think about scams, but then mna zange ndiyicinge ngolo hlobo because even though ndandingayazi. So I was like okay trading, interesting. Aqumba okay no man, let me just try le nto. Ndayitraya ngeelaa xesha ukhe ndayibona, but ndaphinda ndayiyeka nje. But then ndadevelop i-passion yayo after ndithathe i-gap year. No man, this is what I want to do and also it allows me uba okay ndibe ne-freedom yam. So I think that's the other thing eyandenza okay no man mandifall in love ne-trading, just because of and nika i-freedom yam. And my first experience, yo, it was bad. It was bad. Because I've lost so much money, I've lost friends. It just was bad experience because I came in trading. Ndifuna ukwenza imali quick. Ndinala mentality yoba okay ndizakwenza imali quick. But then, yo, done mentality wrong because I was keeping on losing money, not like 100 rand, talk about 3,000, 5,000. Yeah, so my experience was bad. It was a bad experience. So what I understand about trading is all about exchange, the exchange of currency, you know. South African rand against dollar, it's all about also politics, fundamentals, fundamental news. So it's all about nje ukuhlala kwethu, because without trading there is nothing enokwenzeka. So in my understanding, trading is part of our lives, because there are so many, and easy types as names. Yeah, even though I can sense like the trading like the currency, but there are types of trading and abantu bayazenza, but they are not aware. Okay, but no benza trading. So in my understanding, trading is part of our lives. And without trading, there is nothing. There is nothing in our world. Yeah. So I think understanding him, trading is part yet. And trading is our life.
So siyeva ke into uba uMoses uyatsho into kuba trading is part of our life and trading is the future. Kuthiwa yifuture ke lena i-trading lena, and if ke phofu into yokudala ithethwa lena yokuba ke if wena uyilandele nto i-trading uyashiyeka kweentsuku ezi. And ke siyabona abantu abaninzi noba ungena kuFacebook or ungena kuTwitter or ungena kwephi na kuInstagram, uyawufumaniseke khona umntu okuxelela ngale trading lena, or sibona nakwiitshomi zethu into yoba ziposte izidata suppose zisicacisela about le trading lena nokuba zona zenza imali engakanani na. So siyabona into yokuba ke le gephe yakhe uMoses uye wayisebenzisa kwidiscoverish into kuba yena because utsho ke naye into yokuba into yeento zetrading neento zeeconomy yinto akade wayiphassionate ngayo since 2009, but ke since enxa yesikolo zangafumana itshansi yoba ayiphesiwe le career lena yoba yitrader. And ngoku ke ngenxa yothi akufumana igephe uye wakwazi uyiphesiwa le career lena, and then ke nangona ke eluze imali eninzi ke siyava ibala ke imali ezinguma 30,000, three thousand, ebala neemali ezingoma 5,000 akhe waziluza ezibala ke uba uziluzile ngale trading lena, but ke still ke akho nto ayiregretayo because aloku ibiyipati ye-learning process. And still kunangoku usatrader and ke umane hamba kumane funda ngofunda kuba kaloku utshiwa lokuthi asifunda ngee-mistake zethu. So ke zezinye zee-opportunities ezo ke ziye zibanike bona abantu iigephe zokuba ke umntu atsha discoverishe into yokuba le nto ukudala irhalela uyenza kha explore, because ke uba sithetha inyani not wonke umntu iyunivesithi or ikholeji bayathaba umnqweno wabo uyakhona, even though sikhonviswa into yokuba if awuyanga iyunivesithi or ikholejini uzosafarisha kakhulu. But siyabona abantu abaninzi uba bayakwazi ukwenza loku mehluko bona ngoko batsho bakufunde, whether bafunda through i-intanethi or bakufunda phina, but bayakwazi ukuthi baziqhube ngokwabo bazenzele into bafuna uyenza. Kwaye ke siyabona i-trading into yoba ke yinto exhaphakileyo kweentsuku lena, siyabona especially kule generation yethu umninzi umntu ombonayo etreyidayo. And if awutreyidi wena uzuvese uzibona ngexesha ingathi uyashiyeka, because netshomi yakhe akuxelela into yoba yeyi mna ndikhona ku-forex trading, yeyi ndikhona kwinto ezidiwe noBitcoin, yeyi ntontontontoni yabo. And ke bekhe ndabona nenye ibekwenye ishow yaseamerica ebizwa ngokuba yi-breakfast show, apho ke bekhumnye umjida phana explaina ngento yokuba loku i-trading lena ephube explaina nge-stock market, which is yenye ipati ye-trading le explaina loo nto into yokuba bekufanele uba yinto esiyititshwa esikolweni lena kwasakhula, because naye uzoyidiscoverisha kudala endikhona khona naye uzozifundela. Yinto nam ndikhe ndiyithetha nabantu endijumene nabo batsho nabathi hayi no bekufane kade le nto iyaditshwa ezikolweni le. And zikhona neeprogram ke ezincedisana negephe efumaniseke apho umntu angavisa travelishe enze into ethile afundise a lot of different things ukuba akwazi uba independent yena. So ke igephe noko siyayibona into yokuba inazo iziphumo ezintle kwabanye, inazo iziphumo ezimbi ke, but ke longe loo nto leyo yipati yeprocess leyo ke. But ke uloyiko lwabazali abaninzi into yokuba once uthathe le gephe usona ngafuna uphinde ubuye. So ke siyaunderstand into yoba why abazali bebenexhala, but ke kuthiwa mos umntu ke makazifundele ngokwakhe, kwaye ke the more umlawula umntu the more umntu ezawuphela yena ke ngoku esenza le nto ayithanda ngamandla ke. So ke ii-benefits zokwazi i-trading into yokuba ke utsho uyazi nee-economy zamanye amazwe uba yifunctiona nje, utsho uyazi i-economy yelizwe lakho, uyazi neyamanye amazwe uba ihamba njani na, because aloku awutreyida usuba utreyida ngexesha elithile. trading open between I think 24 hours, 7 days a week. So ke uhlala up to date. And ke ndakhe ngabasela nesitori sokuba xa ungenento zotrader awunokwazi ufunda, awunokwazi uhlala esikolweni because kaloku i-currency iyatshintshatshintsha, iivalue zee-currency ziyatshintshatshintsha and laa moment onusesekilasini ngalo okanye wenza into ethile kulaa moment ivalue iyayitshintsha and usonoluza imali elaa xesha, uyabo, usonoluza imali nge-second day one, usonokuphinda uwina imali nge-second day one, uyabo. So 5 seconds iyakwazi uyitshintsha into ulife womntu kwi-trading kwaye ne-5 seconds iyakwazi kwakhona umguqula ubomi bomntu. So ke ngoku makhe ngosimamele ke abantu i-university students ezikhe zabalisa zona uba yona ngegephe yazo ziye zenza ntoni kwaye ke ufundo lwabo egephe ingaba liyelabasa kwephi icala nabo.
Who has graduated from grade 12 and then that individual does not enroll at a tertiary institution immediately after graduating from grade 12?
I had a gap year in 2019. I matriculated in 2018. So 2019, I didn't go to tertiary. I actually got a job here in East London for a year. It was actually hard for me to stop working because I got used to getting money. But I promised my parents that it was going to be a gap year and only a year, nothing more.
I did take a gap year, but it was a 2-year period. It was not according to my own intentions. I had issues in terms of enrolling to a tertiary institution. Then I was accepted, then I could not get NSFAS. So it was, that year was really traumatizing for my abo, and I was like thinking a lot, it was stressful. So I wouldn't say that it was beneficial. It was really stressful because I was thinking about abantu been competing about a high school academical. Then now they have enrolled at university, which means their future is brighter than mine. So I was really thinking a lot at that time. I was really going through a lot at that time. Then I was not accepted. Ne? Then we went to the club. So if we were going to the club, that year was very important because I've managed to deal with a lot in terms of this Tengelimpahla because I was working. So that year was really a beneficial period for him. That's Tengelimpahla. I was not this Tengel laptop because when I went to a university, I had laptop, whereas most of my students didn't even have as a laptop. So which means that year, was really beneficial.
Yes, I did take a gap year. The experience was good, but not so good. I got enough time to think about what I wanted to do and got to do more research about the career path that I want to take. It was not so good because I felt left behind from my peers. So I was at home the whole time doing nothing.
I feel like if one should decide to take a gap year, it's simply because they might not be really quite sure with what they want to do, like what type of career they would want to be involved with. So having to take a gap year, it helps you to like expand your interests, if I could put it that way, and get to know yourself much more better. I decided to take a gap year because I realized that I might not know if I'm really keen about the type of industry that I want to be involved with. So I then decided like just to like do some self introspection and really discover my interests. Truly speaking, it's really helpful because I have seen that if I have not taken this step, it would be really a mess because now I'm even like thinking about taking some second options that I never thought of. I'm gaining more and more interest in different like aspects. So I feel like it was really helpful and I would surely recommend it to like a lot of people to like do it before they like step into a huge stage of their next life and be really certain about it.
My understanding of a gap year is the period of time taken to rest or a break period of time taken to rest after one has completed their matric to think about what they want to do next in life or career wise.
Chapter systems are offline.
For today's hits and all-time favorites.
Grahamstown's Youth Station, RMR. Broadcasting live 24 hours a day, 89.7 FM.
Siyabona ke abantu abaninzi bayathetha into yokuba ke ungafumani isikolo ngamaxesha kuyakhokhela ekubeni bathathe le gap year lena ke xhapha yisibona yisenzeka kwentsuku endike bangafumani isikolo ke sezinye zezinto ke zezikhokhele kubeni umuntu acingene uqombo ke manthathe gap year because ke yakho into yokwenza so ke umuntu ngalo gap year yakhe ayophangela and then ngokuphangela kwakhe abuya kwazi uba independent because aloku utsho akwazi uzuafodela izinto njengoba unoxova isichazelo zingise sichazele into okuba yena ngegap year yakhe uye wenza le into uye wakwazi uba azithengele i-stationary nangona befile ngathi uyashiywa zitshomi zakhe and which I think yinto eninzi abantu abaninzi abathatha igap year ikhe bafile because nam ndakhe ndayithatha igap year and obviously ngelaa xesha nam ndandifile ngathi ndiyashiywa ndiunderstand into yoba kwenzeka ntoni but ke kuloo gap leyo but ke emva kwandiyithathe loo gap year ke ndabona into yokuba actually mhlawumbi kunyanzelekile ndiyithathile gap year zandibe yinto endiyiconsidarishayo mna ngonokwam but ke ndathi ndoyifuma ndoyithatha ndathi phubi ngokwenzeka inxa bandingakwazi nam ufumana isikolo ndabona into yokuba okay ikhona i-benefit mosikule gap year lena and then ke ngoku after loo benefit le ndatsho ndazokwazi ongena eyunivesithi ndi-more prepared for into esayifundiswa eyunivesithi ndi-more ingqondo yam nayo ibuphola because alo bekhe ndafumana laa nyaka othatha ibreaki ndikhe ndenze yonke into endibawula uyenza khe ndidiscoverishe netalent yam because ndandingayazi noba ndizawufika ndenze ntoni eyunivesithi and ke yingxaki ekhoyo kwizitudenti ezininzileyo ufumaniseke uba umntu uphume e-high school aze straight university and then xa fika straight university afunde i-3 year degree ayigqibe but le 3 year degree angabuya kuxele into yokuba yena ayiwishi ibethathe igap year because akakwazanga akayali le nto nangosegraduwethile akakabikho ayiyo le degree beyifuna lena but bekunzima ke fuba ayitshintshe ekugqibeni ngonyaka abanye ke bayafumanise uba umntu athathe longa ugqiba i-degree because of the fact that khangayenzi khanga kwazi into yokuba athathe laa breaki yoba acingisise into yokuba okay fine ndingenile iyunivesithi or mhlawumbi ndigqibile imetrik lake ndiphumle that just ndidiscoverishe ipassion yam ndizibona into yokuba ndishure nyhani uba ndifuna uba yi-pharmacist or ndishure uba ndifuna uba ngugqirha or ndifuna uba yiloya so ke ithi loo nto leyo imkwazi umbetha kuba fumaniseka uba kwi-3 year degree esenze 3 years yakho eminyaka wesibini okanye wesithathu aphinde atshintshe nye degree because akayinjoye le degree le mhlawumbi ke uyekule degree nxa ebeyiqhutywa abazali or mhlawumbi ubone ipressure kwisociety wabona into yokuba ingathi yona degree izawuba nesidima mandenze le into but xa seyibona into yoba kayithandi leni into mhlawumbi ayidiscoverishe ke ngoku mlo mntu leyo after 3 years and ke uNSFAS une-duration akufanda ngayo for i-degree yakho unika i-extra year for i-degree so ke uba uzothatha ixesha elininzi so ke iyakwazi ukubetha laa nto leyanto uphela ungakwazi noyikhompyutha kwayi-degree yakho cause kaloku uNSFAS ukunikile wongakhange ufumane ixesha lokhange uresearche wena or khange uzinikela xesha lokucingisisa about le degree lena wafuna uyithatha so ke ikwazi naloo nto ke ikutyhalele umva kwisystem uzibone ubethakala kakhulu but ke abanye ke bayakwazi ukuba sento kwabona igap year zabafumana oku so ke zezinye zee-benefits zothatha igap year inikela xesha loba ucingisise about ii-choices zakho because once ufike eyunivesithi aloku uaplaye for ufunde loo nto uyifundayo amaxesha amaninzi ke yinto ozoyenza ubomi bakho bonke so ke yinto ke leyo ndifuna ushiya nayo into yokuba ke igap year ngayo amaxesha iyakwazi uba ne-benefits kwaye asiyonto efanele uba sibe siyayigxeka kwisociety le xa sithi umntu owenza i-matric this year next year uthatha igap year bekufane noko sibe nento esikwaziyo uba sithi okay fine ethatha igap year lena because ke ufunde kakhulu kulo nyaka and obviously unezizathu zakhe zokuba utheni ifuna uthatha igap year sometimes ufuna uresearcha kakhulu sometimes ii-exams ezamenza wabhena out or sometimes i-stress sometimes ezinye izinto so zininzi ke ii-factors ezikhoyo ezilidele uba umntu athathele igap year but obviously ii-benefits zona zikhona sometimes kuthiwa ke abanye abantu uba abona abantu uba kwii-chances ezinkulu zodraduwetha msinya ngaba bakwaziyo ubathatha igap year before bazongena eyunivesithi because bafika ingqondo ifreshi bafika yonke into benomdla nayo instead of uvisaphume from isikolo aze straight kwiyunivesithi but ke asitsho into yokuba ke wena mntu ukhetha uphuma from i-matric uzotshona straight e-high school le nto kwiyunivesithi or i-college wenza into erongo but weare just saying into yokuba abazali ingaske ba-understand into yokuba igap year lena inazo ii-benefits and ii-benefits zayo ziba ntle kakhulu banothetha nabafundi just nje umzali abe ne-conversation elakhe enomali nomntanakhe bacaciselana okay fine ufuna uthatha igap year ngezizathu ezinje so ke ngoku ke angayithatha loo gap year leyo bese ke siyabona into yokuba igap year xa sesithetha ngayo into yoba isenoba yinto enothathwa abantu abaninzi because siyabona i-COVID iye yane impact eninzi kwizikolo so ke ngoku abantu abanye abantu abafumananga xesha loba baresearch okanye ezi careers abafumananga xesha noba ba-apply for izikolo because aloku umntu kunqabile nofumana umntu okwazi ozawuaplya nge-report yakhe yakwayeyaka-grade 11 for isikolo. Basoloko abantu belinda ii-report zabo zangoJuni and ke iJuni kaloku Juni ngulo bakha bambhala nombhala. So ke naleyo into iyakwazi uba ifekthe ukuba abantu kumaseke next year singayo singaqela sithi next year bazobaninzi abantu abazothatha igap year baphuma from imetric because aloku umntu banqabile aba-aplaya ngee-report zabo zangoJuni zaku-grade 11 for ezi universities or ezi colleges. So abantu baprefera uaplaya ngee-report zabo zangoJuni or omnye ba-aplaya ngee-report zabo zee-final year marks zabo zangoDisemba. So ke okay, kulula into yokuqikelela into yokuba abantu abaninzi bazawuthatha igap year next year, but ke ayonto efani uba seyothuka loyo kwaye nomzali ayonto efani uba abe nexhala layo because umntana zininzi izinto anozifunda kwi-gap year, zininzi izinto anozifunda ngaye, zininzi into anozifunda ngesociety, zininzi into anozifunda kwaye nangee-universities atsho aresearche angangxami ngongena esikolweni athathe just nje laa break nyana akha aresearche ezisikolo and loo nto ingambhenefitha kakhulu. But ke thina phi RMR ifikile ixesha loba sibhabhayise, sawuphinde sibuye next week same time from 11 to 12 in the morning on every Saturday. Izabe isithi nathi, izabe isithi nawe yona mphulaphuli. So ngicela uzohlale nathi, sawuphinda sibuye next week.
We wanted to transform education into a national asset, into an instrument we can use for development.
Now, despite increased spending since apartheid ended, many schools are still failing to give kids the education they need to escape poverty.
Welcome to Asifundisane.
A show dedicated
preparing high schoolers
for life inside higher education.